iyo le kan jari heli roob oo sii daday hubudaha yanga gobolada Koonfur Galbeed oo dhan iyo waliba Laasare digniin la xiriiray khatar roob ku hoggaan keedan bulshada gaar ahaan halka nool kaamka shir jiraayd oo maamulka gobolka Bay ka qabaday magaalada Baydhabo ay waliba lagu hadlay silan koorsada la dhibaatooyin ku dhalada roob ku hoggaan iyo korontada gudoomiyaha ku hoggaanka arrimaha samafalka maamulka gobolka Bay Aadan Hassan Maxamed oo ku hadlay digniino la asaariyay bulshada ka baaqi inay ku dheeradaan goobaha biyo mareenka iyo godadkii oo fadhiyay biyo
roobab ku faa'iideen leeyeen khasaarana sheen koran lamadaba marka inay oo tan faa'iideen u faa'iideysin roobka inay beero u abuurana dhiniga oo negative ka mise faa'iido daradana ku taxadarna dib ku soo sheen koran roobka khasaaraha iyo dib ku soo sheen koran way rajay bulshada reer Koonfur Galbeed inay is sax ah roobabkii ku faa'iideysi doonaan insha Allah way ilaahayna ku rajaynay in roob uu noqdo roob oo nimcadiisi iyo naxariistiisa leh faa'iido weyn u leh bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool deegaanada Koonfur Galbeed IDB-da nololiyo iyo may ognahayona nadaafadiyona heerka iyo in badan la dareensagna inii ciyaalka iyo in badan la kula talay misal la ku reeb meelo bi fadhiisiga ay ka dhaleeyaa may dhii kortay ha biyo in badan gaar ahaan wiliba xilliyada roobka iyo xarumo iyo meelo IDB-da ay ka badanyeen inii way dhiyaasa ha saxaradii oo kala biyo garaan ciyaalka marka dareemo qas qabna isku dheelan saas marka cudurada ay ka dilaacaan marka way lanaa ciyaalka in badan hay ku ilaaliyo inii oo meelo bi fadhiisiga ah ay ka dhaleeyo kor oo kale way ka gaabiyay marka gabgabay ini oo si guud bulshada wali khatar ay aragaan si degdeg ah aan war galiyaan meel raay xafiisyada dawladda xafiiska inko dhow laant inko dhow inii ha war galiyaan wali khatar ay aragaan si dhow lina tacalo li ku taxadro marka li xali problemkaas hadii dib aad aragta un firsto dibkaas yaani way aragtay hel baaladumi way aragtay hel bi koronto leh way aragtay in arran kale oo khatar ah oo dadka in biraraysan meel ko faday marka in aan tirkaana mas'uuliyadii meel raay in social responsibility wa in mas'uuliyadii adeena aad aha gudato meel raay email rumoogas qosayd aad la wadaagto si li xali
sidoo kale gudoomiyaha ku xigeenka arimo samafalka maamulka gobolka Bay Aadan Hassan Maxamed ayaa baa kalandari shirkadda ku shaqeysa korontada Beeco uu soo sheegay in mas'uuliyad isku saaran koorsadowka khatarada ku dhalada korontada helida roobka
helida roobka oo kale may dhalada kore aha khataro kale oo ay ku midayeen korontadii oo kale marka bulshada may ku degaana inay in badan ay ku taxadaraan meelo khatarta ay ka aragaan mise meelo khatarta ay ku dareemaan shirkado biyo adeega korontada iyo way lanaha inay in badan shaqaalahii heegan la galiyay hoob dhul ku nuglaado way dhigi kartaa in tiirki mise baaligii koronto saarnaayd inuu is dumo walkasta suurtagal ah korontada hoob biyo deerto neeyana maansa kalu noola kasta iyo dilaas marka in badan way yoona yani shirkado adeeg korontada biyo iyo faraanaha in oo in badan ay ku taxadaraan khataraha korontadaas ay ku kooyi karto maylana wali oo yani dayacaad ah waliska xisaabta ma doono dayacaad marna in la isku fiirsado masuud galaas maylana in badan hay ku taxadaro khatarta ku kooyi karto yani korontada iyo walada kula hareeray